Everywhere we live, magically in my bigger. I'm in love, you love a boy. What dance about to turn the game? What you love is in there to sing the day. Batukululile kariba, batuze kukaria. Holika uwoka vanila, kasanaka kumaza. No, toi na we wachama, wachama. Wano teba kuwenja, teba kubanja. Mpenzi wangu, mpenzi wewe, mpenzi baby. Mpenzi wangu, mpenzi wewe, mpenzi baby. Gulikaruji kakusana, kakusana kwa bisana. Mina kutamani sana baby, baby. Wendi yo wangu peke yake, yake. Usijali baby, usilie mama. Usijali baby. Nakuwaza usiku na mchana, machozi machoni nalia. Napenda usijali, teka teka kubeka dali. Njagala kuwa mkwana omunji, aba kuwala na pale bulunji. Tobade wisibade, mbuntere dente ndante watabade. Omukwano guno manza siterede, baby, yingi ofune biwede. Mpenzi wewe, mpenzi baby. Mpenzi wangu, mpenzi wewe, mpenzi baby.
Rapper Juice.